Uganda. Minisa w'ebyensimbi omujja mu ggwanga lino Henry Musasizi yayanjulidde eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 nga yabutabalika 84 n'obuwumbi 300. Minisita bw'ati bwe yawulikise.
With the commercial oil production commencing later this calendar year, growth is projected to accelerate 10.2% in financial year 2026-2027.
Wadenga Uganda ekyali ne banja eri obuse 12.5 n'omusobyo, ne ku mulundi guno Uganda egenda kwewola obuse 11 n'omusobyo mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 okuva kuno okusako ne bweru w'eggwanga.
Public debt should always be assessed alongside the assets it finances and the economic returns it generates. Over the past 10 years, Uganda's debt has financed strategic investments that are transforming the productive capacity of our economy.
Wabula mu byonna eggwanga lino bye ligenda okuteekamu ensimbi okusinziira ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 ebyokwerinda biri ku mwanjo ddala nga byaweereddwa obutabalika obusukka mu 10.
That our strategy of investing in security, infrastructure, wealth creation and the productive sectors is delivering results.
Ebyenguudo mu ggwanga lino byaweredde obutabalika 8, ebyenjigiriza obutabalika 6, so ng'ate ebyobulamu byaweredde obutabalika 5. Omulamuzi Emmanuel.